the Guganda, oh yeah, Ganda. Where Ganduga? In a Ganda. Ganduga. Waya, 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 waya. Waya, 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 waya.
Baria, kaning'ang'ania, nimemona asubuhi jioni ananitadia, eti kanizimikia, ameniambia, mina yeye forever mpaka mwisho wa dunia.
Kwanza unanitaka, nikikubali utaniweza, wache kila siku laki, ndani kodi ya meza.